Amigos.
Fresh out from NigeriMix.com.
I finished last like I'm a good guy, and I knock like I'm a broke guy. I finished last like I'm a good guy, and I fuck like I'm a broke guy. Digitally going digital, mziki gani wakardinali, mali safi kaka nyumbani, barabarani utakosa jali. Tumetoka mbali, tunaenda mbali, tumepata ganji, tumekosa money, tumechochana, tumekosana, tumechomana, tukimojoana. Sauti sauti, tuo mchaji, sauti sauti, siku zangu chaji. Hungry hungry, manchi manchi, hunky punky, chiki 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 chiki. Sauti sauti, tukate maji, sauti sauti, dikutezo chaji. Hungry hungry, manchi manchi, hunky punky, chiki 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 chiki.
Tuko wote, tukate wabli, na disi ya kitu kauna ukati. Wanatuza skino nasema watu dai, imra, lazime jipe na ivai. Waluku nao tuko lembe watu wai, na daika deal. Katanishikia kirai, acheni kudus, simrise kukrize. Na daika deal, katanishikia kirai. Nimso anjing, no manali kutema. Ulinyoa ikabaki umejikuna, unanimalis. Ukidunga dera, usichoke na mzigo umebeba.
Sauti sauti, tuwa mchaji. Sauti sauti, siku zambu chaji. Hungry hungry, manchi manchis. Hunky punky, chiki 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 chiki. Sauti sauti, tukate maji. Sauti sauti, dikutezo chaji. Hungry hungry, manchi manchis. Hunky punky, chiki 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 chiki.
I sent some money, I called her phone. Her phone was off, na haku confirm. Kade ya confirm, na haku confirm. Kade ya confirm, kumbe siyo farm. Endo kacheze na rika yako. Ule unadhaningi ni wakwako. Bado nakula na bete yako. Sele amebeat, amehumble. Ndiyo anataka kue wako. No, mbona marinette na najua stamteka. Mbona nkunye cake na najua nkombesha. Mbona nkate call na unicall call tena. Ukuni call once, sini call tena. Habari zenyu, habari zenyu, habari zenyu, habari zenyu tena. Habari zenyu, habari zenyu, habari zenyu tena.
Sauti sauti, tuwa mchaji. Sauti sauti, siku zambo chaji. Hungry hungry, manchi manchis. Hunky punky, chiki 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 chiki. Sauti sauti, tukate maji. Sauti sauti, dikutezo chaji. Hungry hungry, manchi manchis. Hunky punky, chiki 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 chiki.
NigeriMix.com.